nterera obulamu bwange n'omutima gwange nga bifuna emirembe nga nkukutteko
Mukwano buli lwojjo gyendi obuzibu bwange bugwawo kkiriza nti buli lw'oba nange nze nfuna emirembe Mukwano buli lwojjo gyendi obuzibu bwange bugwawo
Akalabo kennyira akakulu gy'oli ye mwana oyo kankusuulize ntiri Mukwano sirikuleka kukulisa ebiwovu ebiko n'abatabuzi tetuba wangu tetuti Mukwano sirikuleka
abatufiti nabo ntoko batatwagaliza ab'ensaalwa abalindiridde lwe tulyawukana ng'olwamannyo ku ngulu kye mba nsaba Maria waabwe omutonzi taata tukwatireko ebigambo by'abatabuzaabo bitugwenga nkoto
kkiriza nti buli lw'oba nange nze nfuna emirembe Mukwano buli lw'ojja gye ndi obuzibu bwange bugwawo kkiriza nti buli lw'oba nange nze nfuna emirembe Mukwano buli lw'ojja gye ndi obuzibu bwange bugwawo
abatufiti nabo ntoko abatatwagaliza ab'ensaalwa abalindiridde lwe tulyawukana ng'olwamannyo ku ngulu kye mba nsaba Maria waabwe omutonzi taata tukwatireko ebigambo by'abatabuzaabo bitugwenga nkoto
kkiriza nti buli lw'oba nange nze nfuna emirembe Mukwano buli lw'ojja gye ndi obuzibu bwange bugwawo kkiriza buli lw'oba nange nze nfuna emirembe Mukwano buli lw'ojja gye ndi obuzibu bwange bugwawo kkiriza nti buli lw'oba nange nze nfuna emirembe Mukwano buli lw'ojja gye ndi obuzibu bwange bugwawo kkiriza nti buli lw'oba nange nze nfuna emirembe Mukwano buli lw'ojja gye ndi
Singa yo kwa tenzani ko bitu